deadwop.com. Tricky beats.
Antena akuda bwanane dikupitirirabe chikochanga chikudzadza moteri satana alichete wayesera kundidulira marire kuti nditerereke ati musiye ni musamuguri kuti zanga ziduke koma ndikakwada pasi sindipembezera fano wanga ari ku heaven ine mulungu wanga siwa pasi pompano wanga ari ku heaven amene anandirenga emwe analenga nyanja amene so analenga dzuwa
mulungu wanga
amene anandirenga emwe analenga nyanja amene so analenga dzuwa
mulungu wanga
Konda kare, kanandi sanga kare Kundi uza usabwerere, ndalitso wako rirede Chifukwa cha hambo ndi mazika palo
Palo,
iye ya mandi tenda kukandika pato
Pato,
mpanda iye yosinka nafika pano
Pano,
ni mafuna kukonja ni nangotala pangono Koma Nika kwada basi sindi pembeze ya fano Wanga hai ku heaven Ine mulungu wanga siwa basi bompano Wanga hai ku heaven Amene ya nandirenga Emwe ya narenga nyanja Amene so anarenga tuwa
Mulungu wanga hai ku heaven
Amene ya nandirenga Emwe ya narenga nyanja Amene so anarenga tuwa
Mulungu wanga hai ku heaven